Balance. Okay. Million dollar dreams. Za kuishi kwa million dollar creeps. Stakes are too high, you can't quit. Practice big and pack I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTs and pack I sink. Yoki tunatafuta ikwapa IV. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, ni siku wa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white tikifichwa utaona kitu. Najijua ndo maana na insist. Balance.
Kumasla wangu kuna different ways. Kwa maskumbaya kuna better days. Upcoming anenda kwa mbeja bay. Kwa mode mwada kwa takuwa reza play.
Tulizo nani yako in charge sini sisi. Box ukingizo na baki kati biriti. Apana sita sita hizo number za ibilisi. Na katu na keep it 100 mini guiji. Apa ndo na jione mbona I trophy so we keep. You know the drill naenda in too deep. Piga my deal, no time for sleep. Shine paka wane wana need cook quit. Showstopper, not better. Kauko shua madhako aliza go getter. Lift up your hands to na win forever. The best to see why forgetter. Balance.
We are the best of the